Zaburi ya 9:9. Mukama afuga, amawanga gakankane, atula wakati wa bakerubi, ensi esagasagane. Mukama mukulu mu Sayuni, era ali waggulu okusinga amawanga gonna. Batendereze erinnya lyo ekkulu era ery'entiisa, ye mutukuvu. Era amaanyi ga Kabaka gaagala omusango gw'ensonga, gw'onyweza obutuukirivu, otuukiriza omusango n'obutuukirivu mu Yakobo. Mumugulumizenga Mukama Katonda waffe, era musinzizenga ku ntebe y'ebigere bye, ye mutukuvu. Musa na Aloni mu bakabona be, ne Samwiri mu abo abakowoola erinnya lye, baakaabira Mukama n'abayitaba. Yayogera nabo mu mpagi ey'ekire, baakwata bye yategeeza n'ekiragiro kye yabawa. Wabaddamu, Ayi Mukama Katonda waffe, wali Katonda abasonyiwa, newaakubadde nga wabawala n'eggwanga olw'ebikolwa byabwe.
Mumugulumizenga Mukama Katonda waffe.
Musinzizenga ku lusozi lw'olutukuvu, kubanga Mukama Katonda waffe mutukuvu.